Uma wenza izinto ezinhle uzenzela uNkulunkulu, usebenzisa wonke amathalenta namagalo akho, isikhathi sakho nezinto nazo resources ngenhloso yokuveza uthando kaNkulunkulu kulabo abaseduze nawe. Kunesidingo sokuvumela impakamo ingene kuwe. Ngikubingelele nokwamukela futhi engosini eFresh ngingusibonelo Bitingema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Eminyakeni eminingi yedlule ngaye ngaba kwiministry lakho nomholi owayihola owayezoba umuntu onempumelelo kuyo kwaye kwenza. Uma kukuthi akuzange kube ngukuthi waqala wakholwa iy'nhloso zakhe, waqala wayibona eseumuntu othile, ngikhola ukuthi uyangizwa ukuthi ngithini, eseyibona. Waqala abanye abantu wababeka kude le, wabanqamula empilweni yakhe. Ngingomunye wabantu owabanqamula wabaqhelisa kuye, wangibeka kude le. Kuze kube yimanje ngisakhala kabili kuphela emsebenzini wenkosi eminyakeni ewu-20. Okunye kwalokho kwabe kukhala kwakuleso sigaba. Kodwa kwaba yisho ukuthi emva kweminyaka emide esemsebenzini wenkosi kwafika la khona owayeseyibona emkhulu ngale ndlela yokuthi nekomiti le-ministry lahluleka ukumluleka, kwagcina kuphoqa ukuba alimxoshe. Uyazi angingabazi ukuthi masike saqala sayibona singabantu abasemqoka emsebenzini wenkosi, masike nje savumela impakamo yethu isigwinye kusuka uNkulunkulu esegeza izandla ngathi. Na indlela umphoseli uPauli ayibeka ngayo kuleyo mnyaka eminingi eyadlula. Eyokuqala kwabaseKorinte 3 verse 6 no-7. Mina ngatshala, u-Apollo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. Njalo ke notshalayo kalutho, noniselayo futhi kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Sihlobo sami, ngakho asiyibheke namhlanje, asiyihlole ngokuthi ngakube sesingenwe yini lo moya wokholo ey'nhlosweni ey'ngathi sayibona simqoka. Ngakube sesiqale ukuyibona sisemqoka ngokungaphezu kwesikali esifanele. Ngoba umsebenzi kangadini imnawe lowo phela, ukutshala sichelele, kodwa uNkulunkulu owenza izinto ukuba yikhule. Sidinga uyihlola ikhathi zonke. Yebo mzane wami, siqinisekise ukuthi siyayiphenyisisa. Uma senze njalo, iNkosi iyoqhubeka isebenza ngathi. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion yefresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077.